24 took a toll on me. Can't believe, as I see my country bleed. People on the edge, blood on the street. Tulipoteza ndugu wengi meni lini hit. Rounds iko lafo shate left sheni. Njoba grand, waliwa uwaju ya bili ya penny. Pigia nchi yako, na ulipie deni. Wanakula rasmali, wakipita wako juu ya gari. Inaniuma, wali dedi juu ya freedom. Without it, me and you, what will we do? Majibu sina, ila bado najuliza swali. Ni nani, hata komboa hali bro, we miss you. Ulitupigania, ulifungua njia kwenye kiko kwetu ndiyo nia. I wish I told you something. I wish I told you that I love you before I get dunia.
Ida banyama tea.